Isihloko esifundwayo number 29. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika September 12 kuya ku 18. Sekela uJesu, umqondisi wethu. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi, nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. Matthew 28 verse 18. Ingoma okuzoqalwa ngayo unumber 13. Inesihloko esithi, uKristu isibonelo sethu. Amazwibela. Namuhla izigidi zabesilisa, abesifazane nezingane zisishumayela ngentshiseko izindaba ezinhle. Ingabe nawe ungomunye wabo? Uma kunjalo, usebenza ngaphansi kwesiqondiso senkosi yethu Jesu Kristu. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngobufakazi bokuthi uJesu uqondisa umsebenzi wokushumayela namuhla. Ukuzindla ngalokhu kuzosisiza sizimisele ukuqhubeka sikhonze uJehova, siqondiswa uKristu. Isigaba 1, umbuzo. Iyini intando kaJehova namuhla? Namuhla, kuyintando kaNkulunkulu ukuba izindaba ezinhle zombuso zishunyayelwe emhlabeni wonke. Ngumsebenzi kaJehova lo, futhi ubaluleke kangangokuba ukhethe indodana yakhe ethandekayo ukuba iwuqondise. Singaqiniseka ngokuthi ngaphansi kokuqondisa kukaJesu, umsebenzi wokushumayela uyophothulwa ngendlela emanelisayo uJehova, ukuphela kungakafiki. Isigaba 2, umbuzo. Sizoxoxa ngani kulesi sihloko? Kulesi sihloko, sizobona ukuthi uJesu uyisebenzisa kanjani inceku yakhe ethembekile neqondayo ukuze inikeze ukudla ngokomoya futhi ihlela abalandeli bakhe ukuze benze umkhankaso wokushumayela obaluleke kunayo yonke emlandweni. Matthew 24, verse 45. Sizobona nokuthi yini ngamunye wethu angayenza ukuze asekele uJesu nenceku ethembekile. UJesu uqondisa umsebenzi wokushumayela. Isigaba 3, umbuzo. UJesu unikezwe liphi igunya? UJesu uqondisa umsebenzi wokushumayela. Singaqiniseka kanjani ngalokho? Ngaphambi nje kokubanyukela ezulwini, uJesu wahlangana nabalandeli bakhe abathembekile abambalwa entabeni eseGalile. Wathi kubo, nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. Phawula lokho abesekusho. Ngakho-ke, hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi. Matthew 28, verse 18 no-19. Ngakho, phakathi kwezinye izinto, uJesu unikezwe igunya lokuqondisa umsebenzi wokushumayela. Isigaba 4, umbuzo. Kungani singaqiniseka ngokuthi uJesu usawuqondisa umsebenzi wokushumayela? UJesu wathi umsebenzi wokushumayela nokwenza abafundi wawuyokwenziwa kuzo zonke izizwe, futhi wayeyoba nabalandeli bakhe zonke izinsuku kuze kube isiphelo sesimiso sezinto. Matthew 28, verse 20. Lawo mazwi abonisa ngokucacile ukuthi umsebenzi wokushumayela wawuyoqhubeka uqondiswa uJesu kuze kufike osukwini lwethu. Isigaba 5, umbuzo. Sinayiphi ingxenye ekugcwalisekeni kwehubo 110 verse 3? UJesu akakhathazekanga ngokuthi kwakuyoshoda izisebenzi phakathi nokuphela kwesimiso sezinto. Wayazi ukuthi amazwi omhubi ayisiprofeto ayeyogcwaliseka. Abantu bakho bayozinikela ngokuzithandela ngosuku lwempi yakho. Ihubo 110, verse 3. Uma wenza umsebenzi wokushumayela, usekela uJesu nenceke ethembekile, futhi usize kugcwalisekeni kwaleso siprofetho. Umsebenzi uyaqhubeka, kodwa kunezinselele. Isigaba 6. Umbuzo. Iyiphi enye yezinselele abashumayeli bombuso ababhekana nayo namuhla? Enye yezinselele abashumayeli bombuso ababhekana nazo, ukuphikiswa. Izihlubuki, abaholi benkolo, nabezepolitiki benza abaningi baba nombono ongafanele ngomsebenzi wethu. Uma izihlobo zethu, abantu esibaziyo nabantu esisebenza nabo beyikholelwa lenkulumoze, bangase basicindezele ukuba siyeke ukukhonza uJehova, siyeke nokushumayela. Kwamanye amazwe, ukuphikiswa kuba ukwesatshiswa, ukusongelwa, ukuboshwa, ngisho nokugwetshwa. Akusethusi lokhu. UJesu wabikezela. Niyozondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Matthew 24, verse 9. Ukuzondwa njengaleyo ndlela kubufakazi bokuthi uJehova uyasamukela. Ngudeveli obangela lokhu kuphikiswa. Kodwa uJesu unamandla kunoSathane. Ngosizo lukaJesu, izindaba ezinhle zifinyelela abantu bazo zonke izizwe. Isigaba 7. Umbuzo. Yibuphi ubufakazi obubonayo bokuthi isambulo 14 verse 6 no-7 siyagcwaliseka? Njengabashumayeli bombuso, siphinde sibhekane nenselelo yokushumayeza abantu abakhuluma izilimi ezihlukahlukene. Esambulweni asinikeza umphostoli uJohane, uJesu wembula ukuthi osukwini lwethu, izindaba ezinhle ziyoyinqoba lenselele. Isambulo 14 verse 6 no-7 sithi, ngabona enye ingelosi ndize emkhathini, inezindaba ezinhle zaphakade ukuba izimemezele kwabahlala emhlabeni, kuzo zonke izizwe nezinhlanga nezilimi nabantu. Yayithi ngezwi elikhulu, mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo, ngoba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Ngakho khulekelani lowo owenza izulu nomhlaba nolwandle nemthombo yamanzi. Kanjani? Sinikeza abantu abaningi ngangokunokwenzeka ithuba lokwamukela umnyalezo wombuso. Namuhla, abantu emhlabeni wonke bangafunda izinto ezisekelwe eBhayibhelini kuwebsayithi yethu ethi jw.org ngenxa yokuthi inokwaziswa okutholakala ngezilimi ezingaphezu ka-1,000. Kwagunyazwa ukuba incwadi ethi Phila kuze kube phakade, ithuluzi lethele iyinhloko lokwenza abafundi, ihunyushelwe ezilimini ezingaphezu kuka-700. Ukudla okungokomoya kwenziwe kwatholakala nangamavidiyo arekhodiwe, enzelwe izithulu nangezincwadi ezenziwe ngohlelo lwe-braille ezisetshenziswa abantu abangaboni. Siyazibona sigcwaliseke iziprofeto zeBhayibheli. Abantu abavela kuzo zonke izilimi zezizwe bafunda ukukhuluma ulimi oluhlanzekile lweqiniso leBhayibheli. Zakariya 8 verse 23 noZefaniya 3 verse 9. Konke lokhu kufezwa ngaphansi kokuqondisa okuhle kukaJesu Kristu. Isigaba 8. Umbuzo. Ibe yini imphumela yokushumayela kwethu kuze kube manje? Namuhla, abantu abangaphezu ka-8 million emazweni angu-240 basihlanganisa nenhlangano kaJehova, futhi unyaka ngamunye kubhabhathizwa izinkulungwane zabantu. Nokho, okubaluleke kakhulu kunamanani, izimfanelo zobuKrestu, ubuntu obusha, eziye zahlakulelwa yilaba abafunda abasha. Kolose 3, verse 8-10. Abaningi baye ukuziphatha kabi, ukuba nobudlova, ukubandlulula, nokushisekela ubuzwe. Isiprofetho esiku-Isaya 2:4 siyagcwaliseka. Ngeke besayifunda impi. Njengoba silwa kanzima ukuze sigqoke ubuntu obusha, sisiza ekudonseleni abantu enhlanganweni kaNkulunkulu, sibonisa nokuthi silandele umqondisi wethu uJesu Kristu. Konke lokhu akuzenzakaleli. UJesu usinika usizo esilidingayo. UJesu umisa inceku. Isigaba 9. Umbuzo. NgokukaMathewu 24:45-47, yini eyabikezelwa mayelana nezinsuku zokugcina? UMathewu 24:45-47 uthi, ubani ngempela oyinceke ethembekile neqondayo emiswe yinkosi yayo phezu kwabendlu yayo ukuze banike ukudla kwabo ngesikhathi esifanele? Iyajabula leyo nceku okuyothi lapho inkosi yayo ifika, ithole yenza kanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, iyoyimisa phezu kwakho konke okungokwayo. UJesu wabikezela ukuthi phakathi nezinsuku zokugcina wayeyomisa inceku ethembekile neqondayo ukuze sinikeze ukudla okungokomoya. Ngakho singalindela ukuba leyo nceku isebenze kanzima osukwini lwethu. Yilokho kanye kwenzayo. Umqondisi wethu usebenzisa iqembu encane lamadoda agcotshiwe ukuze anikeze abantu bakaNkulunkulu nalabo abathanda ukwazi ngoJehova ukudla ngesikhathi esifanele. La madoda awasibheki njengamakhosi phezu kwabanye. Kunalokho, ayaqaphela ukuthi nguJesu Kristu umholi nombusi wabantu bakhe. Isaya 55:4. Isigaba 10. Umbuzo. Ezincwadini eziboniswe esithombeni, iyiphi eyakusiza wahamba endleleni eholele ekuphileni okuphakade? Kusukela ngo-1919, inceku ethembekile iye yalungiselela izincwadi ezihlukahlukene ezisiza abasanda kuqala ukufunda ngoJehova ukuba bajabulele ukudla okungokomoya. Ngo-1921, inceku yalungiselela incwadi ethi The Harp of God ukuze size laba bathanda ukwazi ngoJehova bafunde izimfundiso zeBhayibheli eziyisisekelo. Ngokuhamba kwesikhathi, kwanyatheliswa izincwadi ezengeziwe. Iyiphi incwadi eyakusiza wena, wamazi, futhi wamthanda uBaba wethu osezulwini? Ingabe kwakungenye izincwadi ezilandelayo? UNkulunkulu makabe oneqiniso. Iqiniso eliholele ekuphileni okuphakade. Ungaphila phakade eparadesi emhlabeni. Ulwazi oliholela ekuphileni okumi phakade. Lifundisani ngempela iBhayibheli. Lingasifundisani iBhayibheli. Noma ingabe incwadi yethu entsha ethi Phila kuze kube phakade. Zonke lezi zincwadi zazenzelwe ukuba zifeze indima ethile ngesikhathi ezakhululwa ngaso. Amagama sesithombeni athi 1946, uNkulunkulu makabe oneqiniso. 1968, iqiniso eliholela ekuphileni okuphakade. 1982, ungaphila phakade eparadesi emhlabeni. 1995, ulwazi oliholela ekuphileni okumi phakade. 2005, lifundisani ngempela iBhayibheli. 2015, lingasifundisani iBhayibheli. 2021, phila kuze kube phakade. Isigaba 11. Umbuzo. Kungani kubalulekile ukuba sonke sithole ukudla okungokomoya? Abantu abasanda kuthola amaqiniso akubona kuphela abadinga ukudla okuqinile. Sonke siyakudinga. Umphostoli Pawulu wabhala, ukudla okuqinile kungokwabantu abavuthiwe. UPawulu wanezela ukuthi lapho sikusebenzisa lokho esikufunda eBhayibhelini, kungasiza sikwazi ukuhlukanisa okulungile nokungalungile. Hebrew 5 verse 14. Kulezi zikhathi ezinzima, njengoba isimilo sesiwohloke kakhulu kunangaphambili, kungaba nzima nakakhulu ukulalela imithetho kaJehova. Kodwa uJesu uqikelela ukuthi siyawathola amandla esiwadingayo ngokusinikeza ukudla ngokomoya esizokujabulela. Umthombo walokhu kudla yizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe, iBhayibheli. Inceke ethembekile ilungiselela futhi isakaze lokhu kudla iqondiswa uJesu. Isigaba 12. Umbuzo. NjengoJesu, siye saludumisa kanjani igama likaNkulunkulu? NjengoJesu, sinikeza igama likaNkulunkulu udumo olulufanele. Ngokwesibonelo, ngo-1931 samukela igama elingokombhalo elithi Ofakazi bakaJehova. Ngaleyo ndlela sazibonisa sinobuhlobo obuseduze noBaba wethu osezulwini. Kusukela ngo-Okthoba walowo nyaka, lelo gama laphezulu liye lavela ekhasini lokuqala lalo magazini. Ngaphezu kwalokho, inguqulo yezwe elisha yemibhalo engcwele iye yalibuyisela endaweni yalo efanele igama likaNkulunkulu ezwini lakhe. Lokhu kuhluke ngokuphelele kulokho kwenziwa amasonto lobukholwa aye asusa igama likaJehova ezinguqulweni zawo zeBhayibheli eziningi. UJesu uyabahlela abalandeli bakhe. Isigaba 13. Umbuzo. Yini ekwenza uqiniseke ngokuthi uJesu usebenzisa inceke ethembekile neqondayo namuhla? Esebenzisa inceke ethembekile neqondayo, uJesu uhlela inhlangano emangalisayo emhlabeni ukuze akhuthaze ukukhonza uJehova ngendlela emsulwa. Uzizwa kanjani ngaleyo nhlangano? Mhlawumbe uzizwa ngendlela umphostoli uPetru azizwa ngayo lapho ethi, ubani soya kuye? Nguwe onamazwi okuphila okuphakade. Johannes 6 verse 68. Ngabe sikuphi nje namuhla ukube asizange siyazi inhlangano kaJehova? Esebenzisa yona, uKristu uyaqinisekisa ukuthi sondliwa kahle ngokomoya. Uphinde asiqeqeshe ukuze siyifeze kahle inkonzo yethu. Ngaphezu kwalokho, usiza sigqoke ubuntu obusha ukuze samukeleke kuJehova. Efesu 4 verse 24. Isigaba 14. Umbuzo. Uzuze kanjani ngokuba ingxenye yenhlangano kaJehova phakathi nobhubhane lwe-COVID-19? UJesu usinikeza iziqondiso ezihlakaniphile ezikhathini ezibucayi. Izinzuzo zalezo ziqondiso zabonakala lapho kuqala ubhubhane lwe-COVID-19. Lapho abaningi emhlabeni bengazi ukuthi benzeni, uJesu waqinisekisa ukuthi sithole iziqondiso ezicacile ezizosigcina siphephile. Sakhuthazwa ukuba sigqoke izifonyo lapho siphakathi kwabantu futhi siqhelelane. Abadala bakhunjuzwa ukuba bahlale bexhumana njalo nabasebandleni nokuba bazi izidingo zabo ezingokwenyama nezingokomoya. Sathola iziqondiso nezikhuthazo ezengeziwe ngemibiko yendekimba ebusayo. Isigaba 15. Umbuzo. Yiziphi iziqondiso ezakhishwa mayelana nokuqhutshwa kwemihlangano nokwenza umsebenzi wokushumayela phakathi nobhubhane? Futhi kwaba namiphi imphumela? Phakathi nobhubhane, sathola neziqondiso ezicacile zokuthi kufanele siqhube kanjani imihlangano yebandla nokuthi siwenze kanjani umsebenzi wokushumayela. Ngokushesha nje saqala ukusebenzisa amathuluzi okuhlangana ngevideo ukuze sibe nemihlangano yebandla yobuKrestu nemihlangano emkhulu nemncane. Saqala nokushumayela ngokubhala izincwadi nangocingo. UJehova wayibusisa imizamo yethu. Amagatsha amaningi aye abeka ukwanda okuphawulekayo kwabamemezeli. Empeleni, phakathi nalesi sikhathi kuye kwenzeka izinto ezikhuthazayo emagatsheni amaningi. Bheka ibhokisi elithi uJehova ubusisa umsebenzi wethu wokushumayela. Ukwaziswa okulandelayo okokwenezela. UJehova ubusisa umsebenzi wethu wokushumayela. Indoda nomkayo abasuke emelike phakathi sebeneminyaka engaphezu kuka-15 behlale Europe. Ngesikhathi kuqala ubhubhane, banquma ukushumayeza zonke izihlobo zabo kanye nabantu ababaziyo abahlala emelika ephakathi. Ukuze bafinyelele wonke umuntu, bathumela izincwadi ezingaphezu kuka-200 besebenzisa i-app yokuthumela imiyalezo. Baqhubeka bexhumana nalabo abathanda ukwazi ngoJehova, babathumelela ama-link ezincwadi namavidiyo. UJehova wayibusisa imizamo yabo. Kungakapheli ngisho nezinyanga ezingu-8, basebeqhuba izifundo zeBhayibheli ezingu-14. Phakathi nomkhankaso waba ngoNovemba 2020, lapho sasakaza khona inqaba yokulinda enesihloko esithi "Uyini umbuso kaNkulunkulu?" umzalwane wanquma ukufonela umuntu ayifunda naye esikoleni samabanga aphansi. Leyo ndoda yawamukela umagazini futhi yavuma ukuthi baxoxe ngawo ngeviki elilandelayo. Engxoxweni yabo elandelayo, le ndoda yathi, "Ngaphambi kokuba ungifonele, bengithandaze uNkulunkulu ngamcela ukuba ngisize ngazi ukuthi yini ayifunayo kimi." Le ndoda yasamukela isifundo seBhayibheli, yaqala ukuza emhlanganweni yebandla, yaqala nokukusebenzisa eyayikufunda. Kamuva yatshela umzalwane, "Esikhathini ezidlule benginomuzwa ukuthi kukhona okushodayo ekuphileni kwami. Manje sengiyaqonda ukuthi bekushoda uJehova. Ngikubonga nsuku zonke ngokungisiza ngisondele kuye." Isigaba 16. Umbuzo. Yini esingaqiniseka ngayo? Kungenzeka abanye babenomuzwa ukuthi ziyeqisa iziqondiso zenhlangano ngokuphathelene nobhubhane. Kodwa ngokuphindaphindiwe, kwaba sobala ukuthi iziqondiso esazithola zazihlakaniphile. Njengoba sizindla ngendlela enothando uJesu ahola ngayo abantu bakhe, siyaqiniseka ngokuthi kungakhathaliseki ukuthi kusasa lisiphatheleni, uJehova nendodana yakhe ethandekayo bayosisekela. AmaHeberu 13:5-6 ithi, "Ekuphileni kwenu ningayithandi imali ngokweqile, naneliswe izinto ezikhona, ngoba uthe, 'Angisoze ngakushiya futhi angisoze ngakulahla,' ukuze sibe nesibindi futhi sithi, 'UJehova ungumsizi wami, ngeke ngesabe, umuntu angangenzani?'" Isigaba 17. Umbuzo. Uzizwa kanjani ngokusebenza ngaphansi kokuqondisa kukaJesu? Kuyisibusiso ngempela ukusebenza ngaphansi kokuqondisa kukaJesu. Siyingxenye yenhlangano enqoba yonke imingcele yamasiko, yobuzwe neyolimi. sondliwa kahle ngokomoya futhi sikuhlomela ukwenza umsebenzi wokushumayela. Ngamunye wethu uyasizwa ukuba gqoka ubuntu obusha futhi sifunda nokuthandana. Sinezizathu ezizwakalayo zokuziqhenya ngoJesu, umqondisi wethu. Yine kwenza uqiniseke ngokuthi uJesu uqondisa umsebenzi wokushumayela emhlabeni wonke, inceke ethembekile neqondayo ukuze sinike ukudla ngokomoya abalandeli bakhe ezikhathini ezibucayi. Ingoma okuzophethwa ngayo unumber 16 inesihloko esithi, "Dumisani uJehova ngenxa yendodana yakhe." Sesiphelile isihloko.